siku nitaburi nitipohono nitalisi kujina lako milele na milele. Bwana yu karibu, Bwana Bwana yu karibu, Bwana yu karibu na wote wamwitao. Bwana yu karibu, Bwana Bwana yu karibu,
Bwana yu karibu na wote